nice to kiss, baby.
Zombie scrutar, you know. Hey.
Yo, yo.
Body.
Oh, God.
Hello. Zombie star. Mi mwenyewe mega superstar. So kasema ni una nanako. We catching flight not feelings wenzako. Una nanako. Hater, shut up. Surabaya toka. No disconnect. Tumbo na hujala we na kama una bad energy stay far away. Toka na pigo za koza kifala we. Shika shikoko kwenda sukuma. Shika shikoko baki ukoko kwenda sukuma. Baki ukoko mama kukesta adi baby ya kwena nishanga. Boya dia hita shara. Surabaya toka pa. No disconnect.